ngifane nabanye kodwa sekunjala abantu abathala bahlangene nami emani kumnandi yasafani naqala shiwo engangingane ngitshela ukuthi angeke ngane nami ngifane nabanye kodwa sekunjala abantu abathala bahlangene nami emani kumnandi yasafani naqala shiwo. Intombe ngegikare, intombe ngegishate, yeah, 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 yeah.
Sengvele ngabuma, ubuthathe sakhe sibongo,
ubuthathe sakhe sibongo.
Ngidanga kholo nanamhlanje ukuthi mina ngiyobulindela ekhaya. Malo, 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 malo,
malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo,
sekunjala abantu abathala bahlangene nami emani kumnandi yasafani naqala shiwo engangingane ngitshela ukuthi angeke ngane nami ngifane nabanye kodwa sekunjala abantu abathala bahlangene nami emani